Kaw nying Yesu kodi pile, in miwuotho e piny ka. Nomiyi mor kod teko, par nyinge kumidhiye.
Kaw nying Yesu kodi pile, in mawuotho e piny ka.
Nying Yesu kodi pile, en nober kuot mariti, katem kod richo obiro, lam e nyinge no maler.
Kao nying Yesu kodi pile, en nober kuot mariti, katem kod richo obiro, lam e nyinge no maler, nyinge be.
Nyingno maber mar Yesu okelo mor e chunywa. Ka en orwakwa e polo, wanawer kuom nying Yesu.
E nyingno maber mar Yesu okelo mor e chunywa. Ka en orwakwa e polo, wanawer kuom nying Yesu. Nyinge ber.
Wadendo nying Yesu, kualame uwinjowa, ruoth moloyo, ruodhi duto, en Yesu majawarwa.
Kuro wadendo nying Yesu, kualame uwinjowa, ruoth moloyo, ruodhi duto, en Yesu majawarwa. Nyinge ber, nyinge mi. Nyinge no ege noa, nyinge be, nyinge mit, en Yesu muwarowa.
Kaka wasome tich joote ang'wen, kwan apar kod ariyo. Amor ahinya nying Ruoth Yesu Kristo, kiherane kodwa. Nikech nying moro onge bwo polo mochiwo ni ji, monego wakwoye.